Bazooka Nafuti Twaisa Osana.
Exclusive from ZambianTunes.com.
The enemy comes to steal, to kill and destroy, but the Lord Jesus gives life in his fullness. Mama, yo, 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 yo.
Waikata kubana bandi wale mona tina lafwa. Waikata kuchupo chandi wale mona tina laleka. Waikata kulupwa rwandi wale mona tina lawa. Waikata kuchito yandi wale mona tina lafwa. Waikata kuministri yandi wati wampuisha. Yo 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 yo. Satana wanti
Who be pele 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 be p